beats.
Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya, kiuchokozi ukinigusa gusa mie haya, watu mkoko mihogo bichi koko, nidekeze kitoto kachumbari kwa kiwiko.
Sioni, jolove chumbani umentunukia, unibele gangaranti.